Inhliziyo yam ngoba uthanda nge Ungathathi indodo yam thathe nakho konke kwam ngoba uthanda nge Sebaningi ngibathandile sebaningi abangishiyile kobathando ngenze Ngoba uthando lomdlulile uthando lomkhubile thando ngone Ungathathi uqobo lwam thathe nenhliziyo yam ngoba uthanda nge Ungathathi indondo yam thathe nakho konke kwam ngoba uthanda nge Ungathathi indondo yam thathe nakho konke kwam ngoba uthanda nge Ngoba uthando lomdlulile lomkhubile Thando yalibona uthando mama lokushiya nomlando lokushiya nomlando uthando yalibona uthando yalibona uthando mama lokushiya nomlando lokushiya nomlando uthando lokushiya nomlando lokushiya nomlando uthando Lucia no mlando, Lucia no mlando uthando. Hawu mina ngiyakhala, mina ngiyakhala ntombi. Bali ncwadi yothando inkumbulo nomlandaze yini ngothando. Hawu mina ngiyakhala ntombi. Bali ncwadi yothando inkumbulo nomlandaze yini ngothando. Amaphutha ngiwenzile dale ubuhlungu ngibuzwile lave amacala sewendlule dale sekushoda wena lave amacala ngiwenzile dale ubuhlungu ngibuzwile lave amacala sewendlule dale sekushoda wena lave Uthando mama lokushiya nomlando lokushiya nomlando uthando yalibona uthando yalibona uthando mama lokushiya nomlando lokushiya nomlando uthando lokushiya nomlando lokushiya nomlando uthando lokushiya nomlando Nomlando uthando mina ngiyakuthanda mina ngiyakuthanda ntombi cela ungiphe ithuba ngivule isifuba uthando imvula mina ngiyakuthanda lavi vele kuzule ikhanda kubela amagama ngicabanga lothando ngibulawa ngumzwangedwa lavi Sudingi ngedwa honey Singahlali ngihamba ngedwa lave Abo makhe bayangihleka dale Ngibulawa ngumzwa ngedwa lave Kanti udingi ngedwa honey Singahlali ngihamba ngedwa lave Abo makhe bayangihleka dale Thando yalibona uthando mama lokushiya nomlando Lucia nomlando uthando yalibona uthando yalibona uthando mama Lucia nomlando Lucia nomlando uthando Lucia nomlando Lucia nomlando uthando Lucia nomlando Lucia nomlando uthando